mwasuze mutya bannayuganda, mwasuze mutya bannakampala. Njatuwala omukisa guno obbeebaza nti mwebale nnyo olw'obuvumu bwe muntaddemu, olw'amaanyi ge mundaze n'olw'okwagala buli kyenkola. Mbeebaza nnyo nange sigenda kuva ku mulamwa era ndirwedde okuweereza ensi yange mu ngeri yonna. Teri kigenda kujja mu kkubo lyange kunnemesa kubaamu essojja. Njagala kutwala omukisa guno obbeebaza mwenna aba Times App in a big number ku katikati eggulo nti mwandaze omukwano mwana era ly'essanyu linina kati nti ssaawa emu ekisaawe kyadde kijjudde nga mwenna buli omu alinze waakutuula buli omu ali mu kufuna kyakunywa mulabe nga mubeera happy cause twataddemu ekisoboka twaleese ebyuma ebisinga twakoze stage twakoze riyasi esinga naye era ebigo bitandaze bikutiza sheganya okola ki okubeerawo njatuwala mukisa guno okwebaza abasaponsa mwenna abmtn bukedde tv ntv njatuwala mukisa guno okwebaza bapresenta ne badj mwenna nti mwebale nnyo for the love okusupportinga my talent ne music wange okutwaliza awamu ya naye ekyalemesaza show okubaawo bye bimu ku bigwa bitalaze yeyo uganda nti ne munnayuganda yennyini asobola okustavinga mu uganda so njatuwala mukisa guno bebaza nti muli bantu bakabi nnyo ng'omusajja nanyini freedom city webale nnyo okubeera nga walabye ensonga ebadde onongamba nedda nkuwadde ennaku zobazi nga asatu na buli ekibadde ku freedom city nkisazizaamu otekewo shoyo kubondaze nti n'oli mwana muto naate osobola okutegeka shonga eyo omuyimbi omunene oba omuyimbi yamala edda so nebaza nnyo abantu abalina omutima ngaogonde nebaza buli omu sekino baana bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga yasho yasaziddwamu kcca promota eyabadde yakwasaganya ensonga ya kcca yatulaga ebbaluwa za kcca nti tulina pamiti etukkirizo okuteekawo sho kubanga singa tekyabadde kituufu sho tesobola kubeerawo sho yabadde mu masekati ga kibuga kampala sho ate tesobola kubeerawo nga teyabadde makuba matuufu kuba buli kimu kyateereddwawo kyebagamba eyo event ya gerard vibes kyebagamba mwenna mwenna abatusawo kyemwalabye ekifaananyi kyabaddewo kyemuga kisobola okubeerawo nga sho teri makuba matuufu abantu okutuuka okuyingira ssaawa emu nga sho lwesazibwamu sho ndibadde esazibwamu ku makya kubanga ya kuba offices ziba zikola zisobola okumanya nti kuba twatestinze sound ng'ekibuga kyonna kiwulira nti katikati ekiri eri tabu naye ate okutuuka ssaawemu ate sho nti esaziddwamu ngenda okutuuka ku kcca wali ku building nga baŋŋamba ate tugenda kutuuka ku bakulu balaba muzeyika weese owa poliisi neyanza nnyo ssebo nti omukulu era ngambye ŋŋenda kukwata bonna ababadde involved mu kintu kino okulemesa shoyo okubeerawo kozi oli mwana muto toyinza kubeera nga ye statiyo ate nekiba bwe kityo kubanze uganda ebenda z'omutima nti ate teyagaliza bantu baayo naye nga sigenda bulaminga muntu yenna ku kintu kino wabula blame ngenda giteeka ku promota okubanga bw'aba yatulimbalimba then yakola obuzibu kozi bukimu twakikoze naate ku last ate batulaga mu show ate ne baŋŋamba bafaana olw'erinnya lyaffe katukiriza sho ebeerewo ate sho ne baŋŋamba negimala essaawa ttaano kitundu kati mutuufu ssaawa zadde ssatu nga badokita kamiliyoni bavuze kuba dokita kamiliyoni yadde ne sho ze mu byalo n'avuga n'ajja for my show kenzo yakubye essimu nga ndi awo ku kcca ne mugaa muganda wange ng'era agezaako okunoonya abakulu bekikwatako sho naye ebeewo bobi ye yabadde redi cause yatuuse nawo katikati kugamba baana bamaama mwebale mwenna naye nga tewali kyasaziddwamu sho endala mbasaba mujje buli asobola ayina kasente mbasaba mujje mundabe nga mpafominga kubanga era still ziza bafana ya abantu fitina tebaggwayo namwe abali mwina abo abafitina mwina bye mwali mukoze ne bitaggwa nga waliwo ababiremesa naye ng'ekikulu kiri nti sigenda bulaminga muntu yenna mwebale nnyo mwebalire ddala mbassaamu ekitiibwa ate nange mwebale kunzisaamu kitiibwa na kundaga nti nno muli wamu nange mukama abampe mukisa mbaagala nnyo twekuume nalo mwasuze mutya bannayuganda mwasuze mutya bannakampala.